sitera kwefasa bantu oli bwazze gye ndi bwe mutwala ansekera nseka nasiba emitaafa wombanga mujasi kati luno luno kanja tuleko nsirisa ekimala ono muwala mberedde kyeyamuwandula mugamba ndeke ataita polisi ezazinsabe okusinga lwaliri eziri mukayira ate ncana nevuma
onookolontokakasensi
bikwasiza katonda
akulidde aluba omujiji
asongere mulindaba bwe badongwa
ate nawulidde awe mula
yakoze bwakyo yakola muwawa
yakulira watatakuswala
yava masaka yasenga nkonge Neda, wadaba imbi tukwana kwana na yondo samu wakade mba kusitejo kuimba na numba na ngamba webale kuimba bwato na sabaka namba nenka muwa yekwe kurumba mwena gana mfukide numba avanja neza tanteresa
oba kunonya muza kuya katogo
ata itapolise zazisabe okusinga lwaliri eziri mukayira ate ncana nevuma
onookolontokka kasensi
bikwasiza katonda
akulidde aluba omujiji
asongire mulindaba bwe badongwa
ate nawulidde awe mula
yakoze bwakyo yakola muwawa
yakulira watatakuswala
yava masaka yasenga nkonge
kino kino kyakuyiga bwe nawaliyeo sibu yakusemberera nti abamuntu abamu banoonya byabwe abaala bayiyasi kati laba ono nalukuuta kulika kwetaza
naye nze namubuuse afere bali bazungu abaana ba wanongeza ffe tezirika oli mufere atasoma atakumanyi yagwirana tugumbula bali naye nze nabuuka
omufere awuyasirira
oyo
yava masaka kkirira
oyo Sakaya
senga
mkonge
Kono kolo joka kasensi
Mikwasi sakatonda